Yeah, this is K.O. Records right here, set the start point, Somali hip hop. Come on K.O., can you see me, man? Let's go.
Samman badanay sunta aan shaqba saacad salan igu saqado shalay iyo manta sidan ahaye mujiye ma aqane buruga igu sider mahurdo mana harsado marsado mana hurdo buruga igu sider samman badanay sunta aan shaqba saacad salan igu saqado shallay iyo manta sidan ahaye mujiye ma aqane samman badanay sunta aan shaqba saacad salan igu saqado shallay iyo manta sidan ahaye mujiye ma aqane muruga igu sider ma hurdo mana harsado marsado mana hurdo muruga igu sider mel idlan ududada ku ceeshto iqab aan shaq culusa idlad odato cabsiyaad doorate indigana ku haaye musduga shana heede murugtan aan ka saare musduga shana heede murugtan aan ka saare mel idlan ududada ku ceeshto iqab aan shaq culusa idlad odato cabsiyaad doorate indigana ku haaye meel idlan ududada ku ceeshto iqab aan shaq culusa idlad odato cabsiyaad doorate indigana ku haaye misduga shana heede murugtan aan ka saare misduga shana heede murugtan aan ka saare sawirkaaga siman baa sadrigayga saaqo suuradaada sif ahaate sawirkaaga siman baa sadrigayga saaqo suuradaada sif ahaate subane sabax nuure sadrigaad qalaaye subane sabax nuure sadrigaad qalaaye hurral anti dunidaay xajiyo xasilo xanaanay naftayda xumaanka ilaali xilkaanku xambarsho xajiyo xaq dooro xaqdame naftayda dhammaan waxyihiyo afaho idilbaad ku qoranto dhammaan waxyihiyo afaho idilbaad ku qoranto musduga shana heede murugtan aan ka saare musduga shana heede murugtan aan ka saare keligaa ku doonaaye aan iskaashani kale kale keligaa ku doonaaye aan isdulkaashani kale murugtan inuu sii deer marsado mana hurdo ma hurdo mana harsado muruga iguu sii deer.